Mama, just tell the black man he only want we know. Nebuta magico, back it up.
Obudde bunkerera oluusi ne mmulako wenzira. Hey, amabanja gantuuka mu bulago n'enjula nno kwe tuganze. Hey, olumu ne nguma naye ngera fizi zibula. Oh mama, awo ne nzijukira ebigambo byo mama. Oh no 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 no, timwana wange obulamu kyabbeeyi, oba mulamu byonna bisoboka. Era nyikira okole kuba omusajja yenna ali akuntuyoze.
Oyo ye mama, 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 oyo ye mama.
Fabasige, obulungi bwenze mwana we, kika susu kano ne kano kafesi, de dobozi ri ne risule wame mumayomba, sweet mama.
Baby, you're my queen, I'm my king, mommy.